Just in one record.
Mimi ninge kuwa wape.